Abracadabra, the general. Time, let's go. Yo, I'm not lonely, I'm alone. Thanks God that I'm born. Mama only son, fighting with the devil till I'm gone. Right against the wrong, what I trust is what is gone. They got my back, but the haze did them fake all along. But my real is in my blood, oh dang. What I write is what I feel, praying all on my way. She doesn't feel me cause she thinks I'm a hooligan. I only feel myself cause my real bitch is mighty drawn. My power's not a hate, but the real feel the truth. Not money, not bitches, my family's in the booth. My real niggas in the streets selling push. My God, how long this world you will push? Street survival, all my rhymes, let me holla. People made this to feel my son alive on a dollar. What is now money? What is now fame? I'm not poor, I'm not a dummy, I can never be the same. Happiness and pain, handrest for pay. I'm targeting my aim, no stress on my way. I'm talking to myself, cause the nature is survival. Only God, no one else like Quran and the Bible.
Niko peke yangu, najiona niko peke yangu. Niko peke yangu, najiona niko peke yangu.
Kuna nidhamu ya woga, kikonta ukizawa. We mwaga ugali ni nyumboga na maji ya kunawa. Sitanzangazi kama kazi kama kawa. Mio uswazi wakishua usijifanya umekujawa. Mnaficha si tunafichwa mitaa hii mikata. Funua kwa yu ya jifanya star. Misha tujua ndo sisi mnotukataa. Mungu mlango kafungua ndo mnatona sisi paya. Utawala administration toka far. Hardcore kwenye gero la mistali siyo baya. Really hate talk shit wacha power. Wakiduku msijitusu kwenye boze nyonja. Wale waluka sasa wako chali. Wekusika mkaa wamechaka kukaa mbali. Wakonyu labu wameshindwa kutafakari. Mike inatetemeka na buchana generali. Abracadabra mwenye nyota akilini. Utawala ndo tunachimba madini. Atuogopi ndo mana tunajamini. The general wako na kuchana kama mimi. Let's go.
Niko peke yangu, najiona niko peke yangu. Niko peke yangu, najiona niko peke yangu. Niko peke yangu, najiona niko peke yangu. Niko peke yangu, najiona niko peke yangu.
Bloody pop music, the wild administration. The more beats with me, Aye. Zabrakadabra, the general. Time, let's go.